tangazo, tangazo, tangazo. Watoto wazuri hawataki pesa za mawazo. Ukimtaka uwe na hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera.
Ukimtaka uwe na hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera.
Mana makeup bei, viatu bei, na nywele bei, vinataka mani. Kaukote usisabe, bure bure utamu atakupa nani.
Wanaume hatuongei, tunafanya vitendo. Yani bora tufirisike, wa enjoy wa
leo. Unataka pesa?
Njoo chukue.
Wame wameshazileta?
Njoo chukue.
Ama ganja ya kunyeta?
Njoo chukue.
Ama unataka?
Njoo nivue.
Cholesha, unacholesha. Nime kubamba, kubamba, kubamba.
Na demu wa mtu ondoa kamera.
Crap. 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 Issue. Crap.
As you know one of my
crap.
As you know.
Crap.
Wale za nimefanikio gafa binivu. Kumbe nimejipanga ni kufululu. Wale wambea na wachawi wote macho juu. Wanabaki kutapata pa what can I do. Mbona sasa nimechoka, wananiomba vocha na baki na ropoka. Vicho vyao vimechoka, kwa stage kama foka. Mbona naniogopa?
Ishu. Crap. Ishu. Crap. Crap.
As you know one of my
crap.
As you know.
Crap. Crap.
Push you on the man.